vana vekulomba wana vandu vengi vanichirira vaniseka lakini tukushadini munhu nave kushuviria wavoriema ndikakulomba kilambo chingi kuchandineka angoone mulungu kona ndingirosa wana vekusuviria isuviriyo shaponi oho mulungu kukona ndingirosa amen
vangu jesu nave kusuviria
Okay.
wanaomgojea Bwana hawataaibika milele. Watakuwa kama mlima Sayuni. Wanaomgojea Bwana hawataaibika. Mngojee Bwana. Yeye ni Mungu mtakatifu. Akisema, amesema. Amen.
Wako Yesu, nawe kusubiria Wako Yesu, nawe kusubiria Wako Yesu, nawe kusubiria Wako Yesu, nawe kusubiria